fire music feeling.
More, I'm ready. My boy, you ready?
Move, move for your guy.
Sina fesi kama ni mbio ni zile zile za mwenge. Paka Kenya kwenye genge pamoja kwenye safari. Maandisha na wawo vifo vomenda jitenge kulenge ili ziki ziko mbali. Na kasa buti sijali malenge wenge jitenge nisha ya ona success safe mbali. Kuna usiku na mchana inamana kupwa na kujando tabia ya bahari. Sija moka, sija choka, kudondoka bado. Suzi koka, kiro poka, sauna vusha kago. Biti na virusi netu suna pige chabo. Nisasi kija kasi sele usulize lado. Big boy, big girl, all to buy the bitch. Eshki big toy, hawa choki kusambazo snitches. Missy boy, tukutane rodi weki pichi. Sina zali la mdiango mtendo unipige kiki.
Tell when I go, nabuni my flow. Hata na bado nakosa ga show. Suri my role, pay a role. Bado nakaza na sema na roll.
What? On the money last is standing. Nigga, out of sense, selling weed. Selling weed. Selling weed. Selling weed.
Okay, selling weed. Yes, yo, my check one, two, we won't stop. Yeah. BBT kuhoni mendo beat ponster. Kwani ni mwahoni au machizi wamechoka. I wanna hail on mikono nation mjini kungopa. Oh, imagine boss anapiga simu anasema na kufeel. Anasema we ni mkali bala akupa the deal. Anajua nyumbani na mke na mama na watoto wa will. Suppose say that we come on a fake, I'm on a tip it real. Kuna kipindi nafika tempa kana waza. Mana kuna baadhi mambo na shangaza. Hakuna mtu nyuma nyotangu anaikaza. Mana sielewi wanatoboa ni madem nilowa.
Why?
Oh Lord ni okoe. Mana kuna watu wanakesha kutwa kuja nsitoboe. Nuksu ni ondoe. Nombo nipe kipaji cha pesa cha mademu wape wa wangoe. Wangoe.
Selling weed. Selling weed. Selling weed. Selling weed.
Yo, mapenzi.
Selling weed.
Music.
Selling weed.
Maisha.
Selling weed.
Hey yo, Country Wizzy.
Selling weed.
Nah, me no talk, I want to get out when I sell away. Got you easy, baby, my poor.
Sell away.
I too love you, wanna. I too love you. Tuna jikata kama hivyo.